mas bazisi muntu akwimi wena ufunani phetsu hano fana nami funa ukubona ubona 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 funa ukubona ubona ubona eduze kwami eduze kwami eduze kwami muntu akwimi funa eduze kwami funa ukubona ubona 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 Maspazisi, muntu akwimi, wena ufunani, phetsu hano fana nami. Funa ukubona ubona 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 ubona. Funa ukubona ubona ubona eduze kwami, eduze kwami, eduze kwami. Muntu akwimi, funa eduze kwami. Funa ukubona ubona 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 ubona.
Cela sibe sonke, siphile sibe munye, sihambe siye konke, sijabule namasotja, impilo ibe moja, unginika amahiki, usmile ube pink shoe. Sanda sami velu yanghlangisa, mangena mali uzovela ungiphakamisa, nabazali bayazi ukuthi umiss, umiss, lo miss. Cela sibe sonke, siphile sibe munye, sihambe siye konke, sijabule namasotja, impilo ibe moja, unginika amahiki, usmile ube pink shoe. Sanda sami velu yanghlangisa, mangena mali uzovela ungiphakamisa. Nabazali bayazi ukuthi umiss, umiss, lo
miss. Maspazisi, muntu akwimi, wena ufunani, phetsu hano fana nami. Funa ukubona ubona 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 ubona. Funa ukubona ubona ubona eduze kwami, eduze kwami, eduze kwami. Muntu akwimi Eduze kwami, funa ukubona ubona 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 ubona. Funa ukubona ubona ubona eduze kwami, eduze kwami, eduze kwami. Muntu akwimi, funa eduze kwami.